Kuniningisho ngithi somandla khona kimi Bengihleka Betha ngiluto Kuniningisho ngithi somandla khona kimi Bengihleka Betha ngiluto Buka manje wangithathela Wangibeka la Lokhu ngishilo Usomandla ukhona kimi Wangithathela Wangibeka la Lokhu ngishilo Usomandla ukhona
kimi Wonini baby zikamala mezidulweni Baphehla amanzi amnyama Bafuna ukuthi ngife Bonini bevuma bethi ngiyophelela othulini Banefise zimdaka Kanti usomandla ungakebe Buka manje ungithathe la Ubonisa ubukhulu bakhe ngami Kudelo wabuka Usomandla ungakebe Buka manje ungithathe la Ubonisa ubukhulu bakhe ngami Kudelo wabuka Usomandla ungakebe
Buka manje wangithathela Wangibeka la Lokhu ngishilo Usomandla ukhona kimi Wangithathela Wangibeka la Lokhu ngishilo Usomandla ukhona kimi
Hansi Jesu
Wangithathela Wangibeka la Lokhu ngishilo Usomandla ukhona kimi